You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Turkiga ayaa bilaabay diyaar garow uu ku qaadayo weeraro waqti dheer uu ku hanjabayay oo lagu qaado xoogaga Kurdiyiinta. Dalkan ayaa ciidan geeyay xadka ay la leedahay Suuriya saacado uun kadib markii Mareykanku siiyay Ankara ogolaansho markuu Mareykanku sheegay inay ka baxayaan gobolka. Gawaarida xamuulka Turkiga ambalaasyo iyo askar ayaa bilaabay inay u dhaqaaqaan dhanka xadka Suuriya. Waa tallaabo ay dad badani ka cabsi qabeen kadib markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu asbuucan go'aansaday inuu ciidanka Mareykanka kala baxayo halkaasi. Tan ayaa ka dhigtay Kurdida kuwo u nugul ciidanka Turkiga ee ku soo foole. Xoogaga Kurdiyiinta ayaa saaxiib muhiim u ahaa xulufada Mareykanka in laga adkaado kooxdii IS ee Suuriya, laakiin Turkiga ayaa u arka kooxdani inay tahay koox argagixisa. Go'aanka Mr. Trump oo muran badan ka dhashay ayaa waxaa aad looga dhaliilay dalka Mareykanka gudihiisa iyo dibadiisaba. Britain ayaa sheegtay inay aad uga walaacsan tahay in qorshaha Turkii ay ku doonayso inay ku weerarto xoogaga Kurdiyiinta ee Syrian Democratic Forces. Iran oo aad u taageerta dowladda Suuriya ayaa sidoo kale ka soo horjeeda in Turkii uu weeraro, halka Ruushku sheegay inay lagama maarmaan tahay in laga fogaado in la carqaladeeyo wadahadalada nabadda ee Suuriya. Afhayeenada aqalka hoose ee baarlamaanka Mareykanka Nancy Pelosi oo ku sugan magaalada Seattle ee gobolka Washington ayaa sheegtay in tallaabada madaxweynuhu tahay mid lagu ballan furay saaxiib Mareykanku lahaa. Wuxuu mar kale tusay adduunka iyo xulufadeena inaan nahay saaxiib aan la aamini karin, ayay tiri. Xataa Pat Robertson oo ah nin diinta Masiixiga saameyn weyn ku leh, ahna aasaasaha warbaahinta Masiixiga dalka Mareykanka, sidoo kalena waqti dheer taageerayay Mr. Trump, ayaa dhaleeceeyay go'aanka madaxweynaha. Mr. Robertson ayaa sheegay inuu aad uga xumaaday go'aanka ciidanka Mareykanka looga soo saarayo uqooyiga Suuriya.
The President of the United States is in danger of losing the mandate of heaven if he permits this to happen.
Madaxweynaha Mareykanku wuxuu khatar ugu jiraa inuu waayo mandate-kii uu jannada ku geli lahaa haddii uu arrintan ogolaado inay dhacdo. Laakiin Donald Trump ayaa ku adkaysanaya qorshihiisa.
At some point we have to bring our people back home. And that's what we're doing. That's what we're doing.
It is a firm decision, sir.
It's always a firm decision.
Askarteenni ayaanu dib ugu soo celinaynaa guryahooda, taas ayaana sameynaynaa. Ma go'aan aan laga noqonaynba ayaa waxa weydiiyay madaxweynaha wariyaasha. Waa go'aan cad, ayuuna ku jawaabay. Fariin uu ku qoray bartiisa Twitter-ka ayuu Mr. Trump ku hanjabay inuu gebi ahaanba burburin doono dhaqaalaha dalka Turkiga haddii uu fogaado. Laakiin saacado kadib wuxuu ku amaanay Turkida inuu yahay saaxiib ganacsi iyo xulufo kala tirsan isbahaysiga NATO. Aqalka cad ayaa xaqiijiyay in madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu booqan doono Mareykanka 13 bisha November oo madaxweyne Trump uu cansuumay.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.